Koro wang'i picha namba 19. Jadek mane obiro limo Abraham koro ne dwa a. Ne gidhi limo dala maduong' mane wawacho ni nitie mor miluongo ni Sodom. Nyasaye nong'eyo ni dala ma Sodom ne dala maricho ng'eny ahinya kendo nochiegni mondo kethe mondo oneg ng'ato ka ng'ato mae dalano. Oh, kane Abraham owinjo wachni, ne obedo gi lit ahinya nikech Lot nyathi owadgi ne nie pinyno, e taonno. Abraham nopenyo Nyasaye, to iparo ni kanitie ji 50 mabeyo, inyalo weyo magi ketho dala mar Sodom? Nyasaye nodwoko Abraham ni, ooyo. Bang'e Abraham nochako penyo Nyasaye ni, to iparo ni kanitie ji mabeyo, 45, pod inyalo ketho dala mar Sodom? Nyasaye nodwoko ni, ooyo. Abraham nodhi nyime kendo penyo Nyasaye niya, to kanitie japar kende mabeyo, pod inyalo ketho dala mar Sodom? Nyasaye nodwoke ni, ooyo, ok abi ketho dalani kanitie japar mabeyo. Abraham noparo ni adier, nyaka bedie ni japar mabeyo to nie dalano, kata ne dala maricho kamano. Okinyi mang'ich, Abraham nowuok kendo nochung' mane ong'iyo dala mar Sodom gi wang'e ni e. Gik mane onyalo neno ne mana mach gi iro, kamoro amora mane ong'iyo. To Abraham kane ong'iyo kamano, noneno adier ni onge kata japar mabeyo mane Nyasaye nyalo yudo e dala mar Sodom no. To nikech geno mane Nyasaye ogeno go Abraham, nooro ji moko ariyo mondo odhi osiem kendo ful wach ni Lot mondo en gi joge gidar giwuogi e dala mar Sodom no. Jogo nowacho ni Lot niya, wuog mapiyo e dala mar Sodom to kik ong'i chien kata matin. Kata kamano, chi Lot noloko ng'eye manogo machiemo mong'iyo chien, bang'e nolokre lwanda manene ok obedo dhano kendo. Nyasaye ok ne nyal yie mondo richo odhi nyime kata dichiel. Kendo jogo ma ok oluoro Nyasaye, gibiro dwoko gimomiyo ok gitim kamano. Ok onyal yie mondo richo bedie polo kama en owuon emobetie kome maduong'.